Who made this beat? Walking in the sun, niko aje. Nasema niko poa. Walking in the rada gane. Nasema rada safe. When they ask me how I am, nasema niko okay. Even if 55% of the time najua ni uongo. Hata kama 55% of the time najua ni uongo. Lazima ni maintain fiti. Ni pretend all the time niko fiti. So hata kama deep down inside I know I am breaking to pieces. Lazima ni show up kama ni usual business. Junataka kupendwa, ninataka kutakwa, ninataka kuonekana, ninataka kusakwa. Uwaniite hansa, nisikie vipoa. Just to know I am wanted, hiyo imetosha. So wakini kusa niko aje, nasema niko poa. Wakini ze rada gane, nasema rada safe. When they ask me how I am, nasema niko okay. Even if 55% of the time that you want you won't go, that you want you won't go. 55% of the time that you want you won't go, that you want you won't go. Penda kwangu, uwango nimejaza kwa kikapu. Na sikuwa untrue, lakini nitasema nini mbele ya watu. Jua kijua my truth, for sure nitakuwa mimi kwa tabu. So lazima ni show proof, mimi nibaki nikiuliza kiatu. So na spend pesa mimi sina, ndiyo nifurahishe watu jinga. So na spend all my time nikitafuta love on social media. Please don't judge me too harshly, nataka tu wakinipendwa aje. Nasema niko poa, wakilize rada gane. Nasema rada safe. When they ask me how I am, okay. Even if 55% of the time that you want you won't go, that you want you won't go. 55% of the time that you want you won't go, that you want you won't go.
Ninataka kutakwa, ninataka kuonekana, ninataka kusakwa.